Frontal Music.
Wah. N-A-Z-I-Z. Bill Nas. H-2-O, baby.
Bill Nas.
Jeff, check him out.
My name is Seth.
Manson selector.
Najiuliza kwa nini Sprite kukujua kabla Minipa nafasi pili Sprite kugundua labda Minipa nafasi kiri ngechosha masikio haba Haso kwa mapenzi data mbao moyo wako umebeba Yes umenipa moyo nafuna kila ulicho nacho Minonesha mapenzi mbao sikushudia kwa macho Sometimes na pretend kwa kwa standi ni semacho Ila weni understanding understand Utatapu japo nili bade mbiani Na mashitmia ila weni ni mfano na edize fitzbia Ulipa time panapobidi Time bila kuzidi Ngabili short tempo on a Twitter kwa nini wana teta Na ulimi kwa matesa na mimi Mapenzi ni ya kutu so pressure ya nini Labia sometimes na wakata handa But they know that baby girl me a wonder
Rahahaha vile mekupata Na cheka ha 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 Usikae mbali na mi kuja hapa Bila wewe hapa na mi gata gata Rahahaha vile mekupata Na cheka ha 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 Usikae mbali na mi kuja hapa Bila wewe hapa na mi gata
Blaze all night, mina smoke cigarette Kwati sito mani wala usitifikiri Na wifu hata kwa saluni na esikufanyo diski Wengi wali ntenda zamani, but kwako mekuwa bias Kwa yuno malengo mazuri, mpao na itadi kulisen Wanumone pa kiburi, but of course na vision Nenza kwenye sifuri, sana ikatu permission So kichile wakurudi, duwe now I'm on the mission Na si itadi permission, maneno na kauliza wala zisikuto ofishi Kweche dunia ni rahisi, laku kwacha weni ngu Hakuna kutenganisha zede, mugu na ya budu gawa sometime Money cut a hundred But you know that baby girl me want that Kukuona jua kitanda Suna jua vile best Mweza kuna data
Rahahaha vile mekupata Na cheka ha 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 Usikae mbali na mi kuja hapa Bila wewe hapa na mi data data Rahahaha vile mekupata Na cheka ha 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 Usikae mbali na mi kuja hapa Bila wewe hapa na mi data data
Oh yeah Some more young, many buttons.